Umfanekiso weshumel nesine uYesu njengomntwana. Kumfanekiso ka A sibona uYesu ebusaneni bakhe. Xa wayeneshumel nambini leminyaka wayesele thetha ngothixo kwiinkokheli zenkonzo. Wayenokho ukwenza oku kuba wayengunyana kathixo kakade. Okwesibini iminyaka elandelayo xa wayesele eyindoda wafundisa abantu abaninzi babekho ababefuna ukumkholelwa uYesu babakho nababengafuni ukumkholelwa uYesu kodwa wathi uThixo uYesu ngunyana wakhe uThixo uyise ufuna simthobele uYesu.